The Don Cornelius Soul Train, ask her like Coca Nose for folk pain. The Love Supreme Coltrane, still dancing with Dog Bruce Wayne. Crack through the cold like Bane, like fella with a spliff in the rain. Like all dirty, loose off the chain. Insane in your membrane.
Wafata pepo na siku wanacha. From the ghetto, ngozi yosi mevuna mika. Spewa kiti bele meze la mchizi nkaka. Wazi mtinga na izi fedha na nyota chapa. Kipiga tuwa bado brandi na elisha supply. Kelo usadamu kwenye fusa na kiuka masai. Hakuna vua miti shamba ili nyongo na dry. Kichwa cha skonga na fly, vision kuschanga to die. Na isa kick back, short up the rap plaques. Na whiplash, wakoda ni six pack. Can blink twice, bring order your kids rap. Wakoda wa kid track, you know one is straight black. It's all facts, my lipo ni cash. Wanashangaa kwa ni lipo, stia rudi na flash. Masha ni budi kustack, masha mafundi kwa trap. Roxy